DutchimSafi.com.
Kosashimo, analala wapi? Ikulu hamengia samia, wapinzani wamebaki. Omuli kifungwa dundo, watu wote tunalala. Kole pete, kole pete, kole pete, kole. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. Kole pete, kole pete, kole pete, kole. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. We, tucheze wawiri mdako. Hebu ina malapu tikiza. Kole pete, kole pete, kole pete, kole. Tucheze wawiri mdako, hebu ina malafu tikisa. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. Pule pete, pule pete, pule pete, pule. Pulu putum, pulu putum, pulu putum, pulu. Pule pete, pule pete, pule pete, pule. Hebu wa kikisha unacheza nae, nyuma ana wo wo wo. Oya, kikisha unaruka nae, nyuma ana muzigo. Tunaangalia ndani, antena imebaki. TV tunaangalia ndani, antena imebaki. Ukisikia mimi mlinzi, you analala. Ukinua gari jipya, inalala wapi? Nyoka kikosa shimo, analala wapi? Ikulu ameingia Samia, wapinzani wamebaki. Bomu likifungwa dundo, watu wote tunalala. Pele pete pele, pulu putum pulu. Pele pete pele, pulu putum pulu. Nini kuona mpoye kumbe kucheza unajua. We mwanangu na kuona hapo kati jinsi unavyo sumbu. Oya, nini kuona mpole kumbe kucheza unajua. We mwanangu na kuona hapo kati jinsi unavyo sumbu. Wa mchezo wa singeri, doneshe singeri. Mwanangu singeri, doneshe singeri. Basi nipe jigere, 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 tango. Jigere, 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 tango. Jigere, 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 tango. Jigere, 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 jigere. Hayo! Chirne apa Meneja ni komadula Mwana kudaina.
It's Dana.
We DJ Santana. Aso Yoko Momo. We Kisepeoji. Ana kusalimi ya Blasa Patri. We Dr. Mzuza Wana kwa Silence Killer.
Santana baby. Santana, baby.